from zambianmelodies.com.
Kasongo ye ye, mobali nangai, kasongo ngana weo, zonga libala e.
Kasongo ngana weo, zonga libala e.